Pendisoika hokuba nokundithatha njani nokuba ndiya kwandamkela na. Pendisoika, I'm here to stay. Andi nda Lalayanza mazi wakaga ndiphele lisi. I'm here to stay. Andi nda Lalayanza mazi wakaga ndiphele lisi. I'm here to stay.
Yine nedlala ngicinga fans baphanzo chance. Ndisezoba lapha ndide nabela uqaqaqa. Noba kuthwani liyaqhakaze la mixasa. Dimele ilale nkosi kwabathe bangixhasa. Noba kunjana soze ndivume uphela amandla. Apho ndisuka khona kekho khe wazofika apha. Futhi ndiyayazi njani into kuma phakathi. Umlilo lidangatyo ngenocinywa nangamanzi. Esaso siphiwo qha sihamba nobizo. Ngamagama ndizobela abantu umfanekiso. Benza bakholelwe bamelane nentshutshiso. Ndizazi ndingumoni kodwa uzungandilahla iThixo. Apho ndisuka khona ngoku sendifana neThixo. Zinyi chepe nkule nazo, zitsiba macingo. Qhili ndo zabandu, zichayi tufa ikiniko. Inayo nga biko kwe mali, kuchabalali zipiwo.
Pendi soika hukuma nokundi tatanjani. Nokuba dia kwa ndamkela na. Pendi soika, I'm here to stay. Andi nda Lalayanza mazi wakaga ndiphele lisi. I'm here to stay. Andi nda Lalayanza mazi wakaga ndiphele lisi. I'm here to stay.
Namundi ya rapper no banga rapping obdwebe. Ndivumeleni ndinike ukutya kwendlebe. Ndivumeleni kwenzela indlala ndigwebe. Sizoba lapha ndiyoze ndinyuse le ndebe. Lena yinqwela ikoloni yonke mayikhwele. Kufika ilixa loba lo mfula siwele. Hayi asoze ndinikezele mlenzo limele ibali lam. Xa ithuba lingivelele ndizovulela abantu bam.
Ungazuphinde undithathe kancinci. Ungazuphinde undijongele phantsi. Bendisoyika hukuba nokundithatha njani nokuba ndiya kwandamkela na. Bendisoyika, I'm here to stay. Andi nda.